si uongo sisi huko sana. Na tunapopendana huwa pia kwa sana.
Furaha yangu ni wewe, sinifukuze kwingine juu kwao siwe nitapata.
Pole babe, nimetoka na announce ni ganji flani na pewa then ni bounce.
Shida yako ni hiyo, au kuachata doa ya sapa? Ulikuwa wapi tangu saa saba? We mavo, unajua life iko na choices. Unajua shule sasa hii washatupea notice. Mimi sijui unaishiaje kwani? Duty zako hautima nani? Mpesa yangu hautima ganji.
But si nilikushow vile ganji imepotea. Na hii mambo ya corona inabidi naotea.
But you have a family. Kwani umesahau? Mimi naona umeanza madharau.
Oh, atujui nimesota ama. Na time nilikuwa na ganji sana.
Sio ilishapita. Hata kama na kama itakuwa ngumu usindama. Na bado tunadaiwa madeni. Pande ya bedroom. Tata nisiseme.
Si useme tu Mary, nakuona sana. Haki Mary unapendanga drama. Vile unabonga imeshika nare. Niseme vile squeeze umejisare. Na plus you ain't listening. Mataya tu utadhani Michelin.
Wow, Mavo, clap for yourself.
Fanya hivi, kuna simu inaingia. After this Mary, nakupigia. Hello.
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 Hi baby, uko busy ni kupange. You come home, even ni kukande. Najua kesho kuna fam ni Sunday. Leo ni siku yangu, siku ya klande.
Sasa baby, manze niko stressed. Wife anazusha pia doina ni mess.
Najua, na ni kama nilisense. Nime cook your favorite dish. Na ni kugeish vile utawish. Tumbukiza pia na vidonge. Kabla utoke, tubonge.
Sawa, njani vile kuna ndai mob. Watch out niweke simu flight mode.
Sawa babe, nasikawie.
Buda, mbona una mislead u jama? Ndoa si mbaya hata kama ina drama. Ebu wana vile wameishi miaka mob na time kijana kuwa na bob.
Kama na tutiwe poa uku kwingine. Sikia tu lazima ipime. Na mepewa shake ya ilime. So akipewa mbona mnyime.
Hata mbele ya God, yo si poa. Mwambie tu arudi kwa ndoa. Izo ni shida ndogo ndogo atatoboa. Kwani noma ni aje atajitoa.
We wacha. Uwezi stop we kacha. Mademu wako wengi chali less. Plus kijana cheke kona stress.
Si uongo sisi huko sana. Na tunapopendana huwa pia kwa sana.
Furaha yangu ni we, sinifukuze kwingine juu kwao siwe nitapata.
Hello.